scoop.com.
It's a Travis organized family combination. Genius managers. Get me as a teacher.
Tenga kachola palaka tenge baby nikupeleke kwa mama. Tenga na kapaketi na vile mchaketi baby nikupeleke kwa mama. You are more than a queen. Umani mbesa moshe baby veo nisungila. My African queen. Umani mbesa moshe baby veo nigwilila. Tenga kachola palaka tenge baby nikupeleke kwa mama. Concept ili so mami vela. Chikondi changana chako iwe si touch and go. Baby, unga sunge chikwati mutima uri na iwe. Leka wakambe, olo banyoze mami. Tizatenga kachola, leka balilani. Olo wakambe baby, nikwili lile kukwanja. Niza kupeleka kunyumba. Iwe ya koli amama, niza kupeleka kunyumba. Tenga kachola palaka tenge baby nikupeleke kwa mama. Tenga na kapaketi na vile mchaketi baby nikupeleke kwa mama. You are more than a queen. Umani mbesa moshe baby veo nisungila. My African queen. Umani mbesa moshe baby veo nigwilila. Tenga kachola palaka tenge baby nikupeleke kwa mama.
Nikafika kwa mama. Ova mene ufu niko chita. Oni vija vamene vana kupunzisa vamai bako my love. E kuzuka tumbale, kupyanga pyanga so. Kuwasha washeni, provinati. Ndiwe mareji matirio.
Muma kambirwe yako mami.
Mareji matirio.
Olo mamene uyendela yendela so.
Ndiwe mareji matirio.
Nakupika baby, kuchakula chakula.
Mareji matirio.
Satedwa baby. Tenga kachola palaka tenge baby nikupeleke kwa mama. Tenga na kapaketi na vile mchaketi baby nikupeleke kwa mama.
You are more than a queen. Umani mbesa moshe baby veo nisungila. My African queen. Umani mbesa moshe baby veo nigwilila.
Tenga kachola palaka tenge baby nikupeleke kwa mama.
Tenga kachola valaka tenge nikupeleke kwa mama. Tenga naka baketi na virimu jaketi baby nikupeleke kwa mama.
You are more than a queen. Umani mbesa moshe video nisungila. My African queen. Umani mbesa moshe video nigwilila.
Tenga kachola valaka tenge baby nikupeleke kwa mama.
Concept ili so mami vela.
Chikondi changana chako iwe si touch and go. Baby, unga sunge chikwati utima uri na iwe. Leka wakambe, olo banyoze mami. Tizatenga kachola, leka balilani. Olo wakambe baby, nikwili lile kukwanja. Niza kupeleka kunyumba. Iwe ya koli amama, niza kupeleka kunyumba. Kulia dada.
This is a wave energy construction.
Tenga kachola valaka tenge nikupeleke kwa mama. Tenga na kabaketi na virimu jaketi baby nikupeleke kwa mama.
You are more than a queen. Umani mbesa moshe video nisungila. My African queen. Umani mbesa moshe video nigwilila.
Our names and songs are scattered all over the borders. Papa wa papa. This one be our wave energy production. Okar X1 my younger brother. Okar Lucito. Travis is the boss on this one. Always remember, black is beautiful, white is wonderful, black lives matter.
Remember where you got it from, setscope.com.